GHDAD. Ulikuwa best my friend, nilihaso nilichopata tulitumia wote kuspend. Then ingawa moyo na pain kwa yale yote lofanya, nisha sound your true friend again. Haina haja kujipanga brother, rudisha majeshi, usifikirie kuzichanga na ulisikupe. Best wendo wangu wa kweli, sipeni kona ukifeli. Hit my visa lawama kwa Mungu na kuombe heri wagwan.
Ulipopiga hodi nikafungwa mlango kaingia, habari za nyumbani utoka kwa kijijini ukasimulia. Ukasema babu, bibi na mchomba wanasalimia, na stories za mpenzi wangu wa zamani ukanimwagia. Ukasema benja brother, kijijini nimekwisha kimbia, nimekuja mjini kaka, sasa kazi utanitafutia. Nikasema poa brother, nyumbani kwangu ukaingia, tukaishi wote kaka, mpaka miezi sita imepita. Ila bado my friendi, sielewi kitu gani unachotaka. Kama kazi umeshapata, shukrani ya punda mateke brother. Nauliza why, nauliza why my friendi, mbona huna shukrani wewe? Tabia za umbea mimi sipendi, unanisengenya sengenya sana. Nauliza why my friendi, mbona huna shukrani wewe? Tabia za umbea mimi sipendi.
Toka kwangu nikashindwa kukugea, na kama kiko nje ya uwezo wangu watadua na kuombea. Sikutaka kusimama mbali nawe, nikiwa mbali na kujea. Kumbe ulitaka kusimama mbali nami uweze kuninyoshea vidole.
Remember,
never make the hand that feeds you.
Remember,
hands and prayers, yeah, we lead you.
Remember.